natunulira Adamu ngali omumusi bwati era nga awubaala batawuba nnyo ate eno neri nga talina mubezi amuyambako.
Watona bwebusa otulo tungi wattu twali twakigendererwa agenda kuwa wamu bwokuva eyo omutulo nga kumulungi bwakubya amaaso. Mufuse mwami na mchana chitufu mweyagane tewaliagano echu chabutone mutukiriza eteka okubewo yo omutonzi nabakatonda chakase awamu tewaliba achikatulula mwema mwese Mufuse mwami na mchana chitufu mweyagane tewaliagano echu chabutone mutukiriza eteka okubewo yo omutonzi nabakatonda chakase awamu tewaliba achikatulula.
Gamba Adamu oyo omukyala lerubirizirwo omwagalanga era omubiite tomujuzanga buli kyasaba
kubanga oyo kyamugagga kyosebo kyatika kiina kinafu Katonda kikuwadde nga kirabo kikusaanise enaku zonna
oyamba mwese
Mufuse mwami na mchana chitufu mweyagane tewaliagano echu chabutone mutukiriza eteka okubewo yo omutonzi nabakatonda chakase awamu tewaliba achikatulula
mwema mwese
Mufuse mwami na mchana chitufu mweyagane tewaliagano echu chabutone mutukiriza eteka okubewo yo omutonzi nabakatonda chakase awamu tewaliba achikatulula
sanyuka nnyo bambi ngafunye omubezi wanabeera naye batambule babiri ng'eno bwe banyumya omukwano ogutagambika
bwatyo ne Katonda ekyo n'akisiima n'abagamba n'okuzaalayo obubaana ekyo kisuubizo nakyo kikulu eri mmwe abakole baffe
mwema mwese
Mufuse mwami na mchana chitufu mweyagane tewaliagano echu chabutone mutukiriza eteka okubewo yo omutonzi nabakatonda chakase awamu tewaliba achikatulula
mwema mwese
Mufuse mwami na mchana chitufu
mweyagane
tewaliagano echu chabutone mutukiriza eteka okubewo yo omutonzi nabakatonda chakase awamu tewaliba achikatulula nabakatonda chakase awamu tewaliba achikatulula nabakatonda chakase awamu